Yo, baby gentleman, brother Manny do the sights. Harvard Records, Records, Levin, Tachalo, and Tachalo, Pancho, Tino, Tudum, King Kasio, Ninakusumbua,
Ninakupenda we.
Yale mapenzi ulionipa, ndio yafanya na kusumbua. Naomba nihurumie,
unanitesa we.
Kupenda kwangu ndo kwanifanya, niwe fala bwege kabisa. Siwezi kuvumilia,
utaniua we.
Penzi lako ni la ajabu, duniani sijapata ona. Usishangae nalia,
walinyanyasa we.
Kosa langu kosa gani ma, kukupenda siyo makosa. La 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 la. Siwezi juta kupenda, kukupenda we. Mwenyezi Mungu kanionyesha, na wewe ndo malaika wangu. Nishike japo mkono,
twende pamoja.
Popote pale utapokwenda, nipo radhi na mina kwenda. Mimi na fosi mapenzi, ili unipendewe. Unasema mina kuboa, sipendezi kuwa na wewe. Nakuletea maua,
wayachoma moto.
Wani hukumu bila makosa, tafadhali nifikirie. La 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 la.
Tina.